Weddamu kikolo ogenda kundaba olingiriza ky'obuwala obwajjula kakitya mwami olabye n'obwenzi okutali komu eno ofuga mmotoka olingiza bakazi onoonya okuntomeza ebifunvu leka nze nenvaamu nkome na wano tafulu komaaniina tolina mpisa janaakutambuza ebigere ntuke bulungi o mabeddira engo totuzanyisa bw'oba ng'owulira oyo yabakazi ne bulijjo ndekawo ne nkukulira okusinga londeereesa eno nonnumya nga weeraga omwami bw'olina entobwe obwo obuleege bw'ozimbya n'obuwanika butwalire bali abawala ab'otunuulira yeeke waagula mmotoka nga tunaalaba ojja nattukwanira n'embwa olw'omulukube kati nnogenda n'oyenda onoomalira onoosanga emmotoka yonjizize sirijibbire era ndayira genda mweyagale ne baganzi bo
katonda yatonda ekintu mukazi oba ali kuki senkajja n'abano nensiweera oba kino kyetuliko si bufumba nnyabo luno tuli ku lutalo nga bajasi bukyalo nkubye n'oluyinga ojoga obusungu bunzitanfa ekiruyi amateeka agatufuga aga mmotoka ewandisoose maama luusi okumanya gyetugenda ne gyetuvamba ndabayo ne sayidi mba ntunula obwo obupande bw'olaba obwembaati mu mateeka ga tulafiki mba musoma wali amabeega w'otabukidde olw'omuwala akapande akabaddewo kannyamba ti mu maaso gye tulaga wazibu nnyo batulabula obutadduka olw'ente katola okubaga owemanyi ennyo obuzira ndowooza ofuna nassanyu bwentomera bw'oba oyagala nkuvuga ng'ebikusanyusa ojja ogula ekkuba oba osobola ndyoke ntuule bulungi ng'omugogo kale awoke magamaga oba oyomba kati lengera kyetukoze ab'emabega twapaakinze mu nkuba otubaliisa bulira eŋŋombe bwe zifuuse ŋŋombe tebaamanyi nti ebyamaka bimpuuba kansooke mbaviireyo mbasibye nnyo wabula maama luusi oswaza nnyabo
kati kyekikuzizza ebbali w'ekkubo kirabika era otegese pulaani kyemmanyi ky'onoonya oyagala onkube kalegeza weepaaka etaataluusi mwatufuganga luliitu abafulula omufuzi atuwadde ennyo eddembe taata ogeza n'onkubako obo mpita mmere ŋŋenda kusibya taataluusi oyinza otya okwegaana eky'omukazi omuntu gwe nkutta olubona nti ndowooza bannange entunuza ndali akapande n'omuwala abintabudde kale nsaba onsonyiwe bwe ndi musibu nkusibyeko seba akapande kente ate ke weeganye ekyeraze lwatu oyo omuwala omwagala taata luusi ye n'ekikunsibako ennyo sikiraba onoonya okumpereba ebirwadde leka nzira awakansibe n'emigugu nkuleko owasa akapande kente omusajja akujooga n'ateetonda akeeta kanzira yeewaffe ndi ku lutalo si bufumbo kankuleko owasa akapande kente
abantu abakulu bituswaza ekitiibwa ky'amako kivulunga so nga bagaluddemu batugamba tensonga z'amaka si nnyangu zaagala ne muteesa nga muli waka si kusinziira mu kkubo nga bagwagwa kati laba bookana ng'oyomba n'abantu ekinaddako okkuŋŋaana so nga nange gw'okubya ennyiiza ennyo omusajja apakunkana ennyo akutuga ate n'ensonga gy'oliko ekutawaanya mukyala wandibadde ogyesonyiwa weewaawo okinsibako obwenkwana naye nga nze bwe mmanyi nsengejja wabula ate nsanyuka nnyo bwonkubira kitegedde nti maama luusi onjagala kakati njagala nkutanga ekintu mbuulira ekikutwala ennyo omwoyo
nze taata w'abaana njagala simu ate yattaaki ndagala ku tiikitooku
bwe nkuweeyange gye nnina eno maama ebambi nze ne ngula akala oluvannyuma
kale ekiro ogimpye nsimbye bongerwa kusonyi amazima taata luusi tugende ovuga emmotoka atuve na wano mbivuddeko nze byakapande kente si nsonga
bangi nnyo abatamanyi ekintu maka abatenze maama luusi bwali omulogo gy'okumutonera essimu annafiiza kindaze bwe siriimu luyingo so nga ffe abategeera olujigere obugonvu bwalo kwe kubeera okuguma oyo omukazi ayagala nze amutegeera Olumu ya sabe nyonyo voza nya Mbembade no nyachimu kukanya Nyaku mulimbira wakako moyo Esi mwajinzi lize mutembe Ufumbo ukumenyo umbilira Separo itanga koje mkorela Ebintu byange biri mu nnyo mugaso Katimba saba muziki lize mbadukeko Omularu wange chemanyeri ayomba
Eranzu unombade mkubu Ondese mumoto kokola chenu Simanyero soma mateka kakubu Ochete gerezo bupande buente
Mbade ngeze mkatale gula nyama Wabule bate mbinarongo Katugende tujigule kajansi Arayote batera nyokutunda nkapa